safarka ka imaanaya deegaanka Laaso Dawaco ee gobolka Bari ee Puntland ayaa sheegay in halkaasii meena ay kula qaraxday laba wiil oo walaal ah oo xilligaasi ku ciyaaray goobta dhaawac culusna uu soo gaaray sidoo kale waxaana hadda lagu dabiibayaa midkood isbitaalka degmada Carmo gudoomiyaha Laaso Dawaco Maxamed Jaamac British ayaa hadaba wariyaha VOA da Boosaaso Yusuf Maxamuud Yusuf waxa uu sheegay xilliga meenadaasi carruurtaasi ay ku qarxisay inay ku ciyaarayeen xaaladoodana mid ay tahay dhaawac halis ah.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim ilaad fiiba maasan tahay halka waxa ka dhacay. Iyaal baa ku qaraxay meeno, meena ilaah hadda meel ay ka keenay lama yaqaan. Hadda guri wax laga soo guray meeno intaa ka badan oo ilaah shan ilaa lix ah. Iyaalkiina mid baa gacanta gooday, midna lug baa wax ka gaareen. Shuri meeno may noqdeen gurigeena kolay dhaliibood baqal ku jiray inta kale waa laga maqnaa ka waaweynta. Wax kala dhibay meesha ka dhacay mise intaas ka dhacday meelo aan saaran ku qoray caruurta ama sidii
way bal wax iga wartaa dhalinyaradan aad ku daada yar minadan halkay ka keenay meesha ka keenay bal lagoor
ilaa hadda meel ay ka keenay demoogina anagu anuu iyo dhaawac la soo waayo ka soo qaado soo qaaday kadib ay isbitaalkan geeyay kadib hadana hadii ay soo sheegay kuwa kale ayaa leena saas meesha ku nimid kala dal qaadaya wali xogta lama hayo meel ay ka keenay meesha ka yimaadeen
way meelo badan ayaa meesha taala magaalada horey dhacdada noocaan oo kala muuga dhici jiray
maya umadeen ugamadeen dhacdan aad muddo shan sano jooga meesha wax dhacaas noocaas kama dhicin wakaas
way meelaha ugu badan ee dhacdooyinka ay ka dhacaan ama dhalinyarada caruurta ah ee dhibaatadan ay kala kulmaan dhimashada dhaawaca waxaa ka mid ah meelo looga tagay miinooyinkan oo kale goobo horey loo deganaan jiray marka degmadan ma jiday meelo ay ciidamo ay horey u deganaayeen oo arrintan ay dhalinyaradu inay ku saameysay
maya mar waa jirtay ciidan dhaxga dowladda deganaay waaga xagga galan iyo xagga ka samayn dhaxga ka samaysan laakiin kuwa kale ma jirin halkaa ma aqaan inay ka soo qaadeen ma laakiin waa yaa abdulle baa halkaa dama jirin meel furina ama meel kale ma jirin
dadka deegaanka arrintan sidee u saameysay
walaal dawa cabsi badan ma jirto waayo waxna wax ku cusub oo waliga aw shaqo lama dhicin dadkale taliye hadda waa u yaanayo wixii dhacay nidaamka la baaraya insha Allah wixii kale oo yaanayo dadka saaraya insha Allah
way bulu xadiga warta caruurtaasi imisa jiray way
caruur walaal waa shan iyo lix meel ah waa weyna aw yar baan
iskuusta
ah walaalo ayaa
iskuusta
ah waka
way isbitaalka ayaa la geeyay bal xaaladoodu hadda si gudigay war
hadda wallahi kolay dumid baa gacan gooday inna lug wax ka gaareen sida kale caadi ah xaaladda caafimaad oo miyir qabaan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha Laaso Dawaco oo ku taala gobolka Bari Maxamuud Jaamac British oo waramay wariyaha VOA da ee halkaasii Yusuf Maxamuud Yusuf halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington.